I'm gonna do everything for you. Don't only zone as a Jew, yeah, Kwesu. Eh, kwako mateka, ni amuru. Utakavyo, acha kupo pendo kiwa package for. Uko smart, uko loyal.
Utakinyumiza.
Na sauti yako nyororo.
Ya kutuliza.
Sina papara ya moyo.
Ya kushukiza.
Wakileta maneno flash. Tell them girl you are the one I want. Oh, oh, yeah.
Today I'm marrying you.
You are my love, my bestie friend.
Today I'm marrying you.
Aibu kwa walotaka tuwachane.
Today I'm marrying you.
Litupiga kipapai. Naona ndoto miujiza. Ulikubali ufe na tai. Mie mikono juu. Ushinde wewe. Vote nitapakua. Ushibe wewe. Nesta teka duniani. Duniani, duniani. Kija enda mbali nami. Mbali nami, mbali nami. Nisha popa imani. Waubani.
Uko smart, uko loyal.
Oh, utakiniumiza.
Na sauti yako nyororo.
Oh, ya kutuliza.
Sina papara ya moyo.
Oh, ya kuchukiza.
Wakileta maneno flash. Tell them girl you are the one I want. Oh, oh, yeah.
Today I'm marrying you.
You are my love, my bestie friend.
Today I'm marrying you.
Aibu kwa walotaka tuwachane.
Today I'm marrying you. Today I'm marrying you.
Tuwachane milele daima.
Mimi na
wapi wakanga sumu. Acha pige pige domo.
Leonora, Leonora.
Omi na wewe.
Leonora, Leonora.
Acha chonge chonge domo.
Leonora.